ZWAP.com. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia, nipeni tu muda. Msinikatia tamaa wana, msinone mkuda. Mambo atakuwa gudan, kila kitu burudan. Ndo mipango ilivyo na katafu inakuja. Nyama shuhuda na pambana si utani. Ndo maana jichanganya sijifungii tu undani. Mini mtu wa maana ni serious sultani. Kuna majabu nitafanya suni kweni na amani. Sometimes mwendo wa kijeshi na nyota begani. Nafungua map na search mwenye keshi zangu nani. Na hey, mwenye keshi zangu nani. Washajijua nye keshi zangu kina nani. Namomba sana sagodi afungue hizi pattern. Riski kipiga hodi suliza what's happen. Kitema mgodi melekezo tona kwenye caption. I know me so mnyonge and my time is coming. Na watu watona donge but my style let it shine. Nisha smango sana mtani kisa showbiz define. Ila Mungu fundi na jayo ni perfect design.
Lengo to happen, no good seasons coming, so forget before. Hustle for shiz for sure, yes for sure, so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kudwa tuza halo na niswala la wakati. So inshallah suni Daudi na angusha Goliati. Hata kwa titi fotati najua picha upati. Suna nilewa au ndo paka tushikane mashati. Kiona na tabasam juwa siku shiba nilivokula bati. Gandiri kako kutulia subiria lizati. Shavuka vigingi na vitimbu kwenye ringo. Shatega mitego ilo nilipue na wanipati. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Kwa hili lazima tumuvu chengara sana sharubu. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Ni mwendo wakula vichwa mpaka vibaki fuvu.
Lengo to happen, no good seasons coming, so forget before. After hustle for shiz for sure, yes for sure, so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. ZWAP.com.